West Heat Music After.
Away my drinks in my case, my inbox ni mona wachezi. You still choose me kulika wakatesi. Baba mkivalika ni baboyo, nitumela kuena kwa kuvaloyo. I'll do anything for you. Kukusia kisemu ni kuitwaza kwa kamboyo. Hanikoni, uprofile kutiure one for me. Au nitoko amekola we call me. Niboni, kuena na vula ya mutu anigongi. Unosi, unosi fela. Yeah, I love you.
Baby, ni wewe mwe kafe. Ni wewe mwe kafe. We wapamba momu nine. Hala no kwesha waesha mami. Uwalishipa mami. Bengi mesa mami. Umasuma babelo. Hala no kwesha waesha mami. Uwalishipa mami. Bengi mesa mami. Umasuma babelo.
Kanga kutaha ni susu. Kuseni musihali ni busiu. Kutuka bila hande wena lushu. Kono hauba utwangi nge shushu. Nitikutia utile. Kuena nyama kwenya ni bautile. That's why pilu yaka ni kufile. Kos kambe kibaba mukambe banisile. Yuma ride or die hali ya faveke. Vale baba kupale uzu bakandeke. Naziba kutikubona uwafeke. But itie imane you forever be my baby.
Baby ni wewe
kiwe na fela.
Ni wewe
natikiwe na fela.
Utampambo mwine.
Utwa.
Baby ni wewe
kiwe na fela.
Ni wewe
natikiwe na fela.
Utampambo mwine.
You the one. Yeah.
Hano kwesha waesha.
King, Vincetti, the bridge pop and grill reloaded. Pharaoh John, what's going on? It's Kwabulozi most wanted. Rich Kid Barose, Tom Lee, Uncle C, Muteni Fo, Uncle Alexander
Akende.com.
Jabi Kabesa, Mr. Pilot, Wagwan, yeah, so konazel.